One Music Avenue.
Newe vivanga biganye, kola kola na manye mukwano tosemba. One Music Avenue. Berachi, abana beka mberachi, ayo mugeto mberachi, anateka wendera.
Ya Adoni Vic Baya,
I really wonder, wali wale mesaba kozi bambi. Eyo nze jemba, yale mesaba kola wakube nkokola, ehi. Munafu wa wongo, tarina nampisa mutonzi wambera. Basanga basa nyuse, ayakalaba nyike. Basanga basa nyuse, ayagalaba nyige. Mberachi, bana Kampala mberachi.
Ya Katwane.
Mberachi, bana Uganda mberachi.
Ya Kuhiribe.
Mberachi, abana beka mberachi. Eyo mugeto mberachi, anyateka wendera.
Ya Katwane. Mkazi gotopo wa, uichalu mungo zimbe kalina. Gwanga musubi, kasta guli na boli. Papa wak so hard, buli chapu nye thank your lad. Duri chalu mongo fusela ni lad. Ngani kipu ya kubi
bwa mungu. Ario ite mani, mukono topo wa. Kawaka sela, baby topo wa. Newe ziba nyonyi nja kuzifuba. Ebi ntubia majabi sana mosipese. Newe kubia kule shoba stresse. Yeah, pete ya kujikuba. Ne wakoja kunyanjula tenga mokambe.
Bana Kampala mberachi.
Ya Katwane.
Mberachi. Bana Uganda mberachi.
Ya Kuhiribe.
Mberachi. Abana beka mberachi. Eyo mugeto mberachi. Anyateka wendera.
Ya Katwane.
Yes. Everybody better realize, work hard, my friend. Never give it every chance. It's the right time now for spreading the one. Holy tunes, holy vibes every day in the blast. Reach up the word every time to the world. Non stop, ever non stop praise.
Make it proud.
Tuning the beat, it's a real holy. So your dance all keep it inside.
Bana Kampala mberachi.
Ya Katwane.
Mberachi. Bana Uganda mberachi.
Ya Kuhiribe.
Mberachi. Bana beka mberachi. Eyo mugeto mberachi. Anyateka wendera.
Ya Katwane.
Embera ya Uganda ya kuhiriba misana lachira tewe Uganda vya kukazana. Topo wato wanika kweto vivamu. Unobulamu wakuzanya nga mweso. Asema sema digu wanumyoze. Nikto kubigoma kweto waweza.
Chitufutala Bera jituli mweno ya kanayo chane. Pyo mkwano mpusa wafungu vila kola nyo. Na mani Na uvulaba Avali uloji Pali nolukero Kali kola nyo mkwano. Hey, hey, oja kuwango.
Mberachi Bana Kampala mberachi.
Ya Katwane.
Mberachi Bana Uganda mberachi.
Ya Kuhiribe.
Mberachi Abana beka mberachi. Mberachi, anyateka wendera.
Ya Katwane.
One Music Avenue.